Yo. Kingdom Tony 64. Finally. Yo. Nimetokea downtown kisa huni mita image kuja ikajaa tu visa na wahuni. Ipo jifanga utajua doba letu noma. Huku ni kungori huku yani kuta cross utadaruli wa rectum. Ukijipata kwa huko nyuma backbencher. Siyo kwenye S-class lakini speedometer tunachezea 260 na ni andigli. Utajua hii digi uifiki kwa popote kama weni mtu na fiki. We msaliti sigeni na wa wanafiki hata pia hawa marafiki wali nitishi wanaweza kuja kukusaliti kipopote mini juwe mwemba yangu ita trendy ukini kosti utajua nimetoke double 01 Mombasa we are taking new bangers to another level sai watasoma doba yetu tumekuja tu na ubadi niko full charge wani kipaji shingapi hakuna kunijaji kipopote sinanga shida na mtu yeyote utajua 64 tumekuja na ubadi umwaka hatutaki tu masiara tumekuja kuteka cost to another level cost to another level cost to another level finally watajua nimekuja na ubadi umwaka nitatoka kivovote kivovote. Walisema sitotoka huu mwaka kwani wao kina nani? Basi shindane na King Don. Basi shindane na King Don. Huu mwaka 64 tumekuja kuwakilisha 001 Mombasa nzima sisi tunavuma. Mombasa nzima sisi tunavuma. Tuna so peleka cost level to another new level. New labels. They have problems. We don't give a damn in fact. Ata pia county pia mukija hadi pia kuzi hack. It's your own problem. Sisi tunatafuta do. Salamu ya kosi. Assalamu alaikum shikamo. Ata kama siyo mo. Na shukuru kwezi mziki ninafanya na sikosi. Ata tenga mini malenga mwenye malengo. Yani nishavuka daraja na niko tuna yangu hadi pia na kitengo. Watajua ninatusua kivyovote. Finally umwaka ninawakilisha. Nimekuja kutendisha Kenya hadi Tanzania, Uganda, Rwanda, Ethiopia, hadi Somalia. Watasoma namba yangu. Nimekuja toxic kama lirikali. Lakini mutajua doba yangu itakwenda far zaidi ya zile wakadinali.